It's a brand new one.
Westside Music. Yet another KD production.
KD no mabuto pa company no Macy. Alongside
Jano Dread.
Katima swa Galicias as born under G.
Badalu pila ni wana. Lalu sera ni wana. Kajanu wari bazula ni gazipa. Lalu ni maene ni wana.
Kambandula, mama nyalo yalo na daily kika wundula. Kambe lwa pulumu kani kuno tubula. Kampa kambe kilu na mikombo ye itungula. Hava nangela chwana mama livela. Kilu na weba wona masila weba yumbela. Kono chwale yomule na eni lapela. Limbu yoti kuna inge mivala ya sepura.
Kwa nelupila ni wana. Nelu seya ni wana. Kachanu wali pagula ni zasila. Nelu lima ene ni wana.
Tukuz Bobby Tumwi Shwetikila
shorty mdola I see you. Yonde kwa makwasha Nembwa Story wa fuck beat Prisitize kachora Effort Kachora miss promotion Komu tukwa na mela Mr. Mwiva Malumo Mr. Brian Wachansa Program
Downloaded from westsidemusicblog.net.